Yo, na na na, K-O-F-F-Y, Nico feel my shit. Straight up, straight up, they didn't see this coming.
Chantrell again.
Karani, karani, I'm back again as you mystery access. I'm loading, nangoza akili ianze process. Kucheza na mi wanajua ni mess. Napita na wife, adi mi stress. I mean it, dakika, dakika, nafika, nashika, wanakatika. Ini fate, destiny, power, potential, I bring out the best in me. Nada tu brada, karani, machete, momero, mawaite, the rise of a king. The rise of an empire, ide nankoreta. Nankongera kamofa ya auntie, asi walisema sitoshi mwanki. Watache kitu moshi, ah. Cause I keep it 100, I keep it 100, 100, I keep it 100.
Mikole wanisha seku mewaka moto, moto. Tumeyeza mapema kukurudika na watoto, watoto. We light the place on fire, fire. Make the temperature rise higher, higher. Kilo na chukitaka, usijalo takipata.
Mini kitaka kurise, wao wanataka ni fall. Awataki ni cheki the light, awataki mini kigrow. Nataka kucheki the future, steki life ya before. Nataka kurise, nataka kuflow, nataka kuflow. Wakuna haraka, I'm keeping it slow. Keke, ni coffee machete. Wako wapi wachete, najua wanataka ni sote. Wanataka ni sote ni kope. Koza kile makile, utapata mikono kwa sile. I want the money, ata mimi nataka kasile. Koza keep it 100, I keep it 100, 100. Cause I keep it 100.
Mikono hewani sasa kumewaka moto, moto. Tumeyaza mapema kukurudika na watoto, watoto. We light the place on fire, fire. Make the temperature rise higher, higher. Kilo na chokitaka, usijalo kipata.
Karani, karani, I'm flipping the flow. Ni waite morome, you already know that I'm still in the show. I'm still in the show, na siwezi wapo. Karani, karani, I'm flipping the flow. Ni waite morome, you already know that I'm still in the show. I'm still in the show, na siwezi wapo, siwezi wapo. I was born in the flow, na nili washonde na flow zaka vita. Na saka masendizi fike mamita. Stronger, awingine ni weaker. Highway, vile mstari ni thika. Cause I keep it 100, I keep it 100, 100, I keep it 100.
Mikono hewani sasa kumewaka moto, moto. Tumeyaza mapema kukurudika na watoto, watoto. We light the place on fire, fire. Make the temperature rise higher, higher. Kilo na chukitaka, usijalo takipata. We light the place on fire, fire. We light the place on fire, fire. We light the place on fire. We like to play some.